ngiyingozi. Nami ngiyingozi. Tena sibhushi kasi. Franz ingozi. Jigi ngozi. Nami ngiyingozi. Tena sibhushi kasi.
Nami ngenza umhlolo. Back up a chair up on top. Manje bangisinda mahlombe. Manje bangizela ngomthwalo. Kami ngenza umhlolo. Ngithatha bo chair up on top. Manje bangisinda mahlombe. Manje bangizela ngomthwalo. Thina sipusha ikhasi.
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 AC yinginga bona bayanglinga then I kick kick malinga ching ching madiva strip strip ngasula sip sip with tipsy we busy take it easy my bebeza sazo bamanzi tili lipuma kasi love yang feela machita let's keep it 100 our dreams will come true remember what we've been through since is cool bengekho lula
front ingozi. Jigi ngozi. Nami ngiyingozi. Thina sipusha ikhasi. Franz ingozi. Jigi ngozi. Nami ngiyingozi. Thina sipusha ikhasi.
Kami ngenza umhlolo. Mpeta bo chair up mhlolo. Manje bangisinda mahlombe. Manje bangizela ngomthwalo. Kami ngenza umhlolo. Ngithatha bo chair up mhlolo. Manje bangisinda mahlombe. Manje bangizela ngomthwalo. Thina sipusha ikhasi.
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 Bathi ngirila kakhulu. Wait a minute. Chicken KC in the building. Ngirila kakhulu. Mele sayidini. Ringa kakhulu. Vaitartin. Kakhulu chero ngifune petina srola kakhulu so yeah. Mafi masetakiwe bangiza inkingi bangibiza ngeking bathi sipusha ikhasi shiva singilami ikhasi ikhasi laba fast urafu zodla phansi bese ubanga idust mase spina itrans so thola aba fast mafi agcwale phansi awuyazi
hayi phelile friends.